najimsafi.com.
Fani Wavina. Mama we Baba Lesh. Kwa penzi lako sioni na papasa ukutani, weso maji ya jioni unafonipenda na isi utani, kikushika kiunoni unanishika mabegani, tunabebana mimi na hani paka tuende kileleni juu, kisema love I love you too, amesha nichora na tatu, nikicheka cheka na bibi naye anacheka cheka na babu, anaka utani pale jikoni mwendo wa madiko diko, ananichanganya tukiwe chumbani mwendo wa mapiko piko, no stress we have fun yani paka kokoliko, na anatowaga sauti flani na pofungulia kakiko, apendi kuniita vani kuna jina kalizoya sana, love flan vitu flan vile vya kuche kishana.
Niseme ukweli mwenzako napenda unavotembea, kitazama mbora kondo kabisa naregea, na na kitu mwenzako natamani kukwambia, nando nakwambia nimekupenda, nimekupenda, oh, oh. Nimekupenda, so sijeno na kicha. Nimekupenda, iyo yote shida.
Kana nipandisha ga steam, kana nipandisha ga wazim, haleti makuza kiingiza team, na natimua music team team, hawezi kusema kachoka, anajua tulipotoka, hawezi kunacha goloka, managa napenda game la nyoka, na kana niparana sautani, usombe tukutani kitandani, magoli tikitaka kazi dani, na kana danki danki tu kama nyani, honey, honey, honey slow, honey, 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 kana umia kweli na sautani, ni full
kukonyezeana,
ni full
kukumbatiana,
ni full kungang'aniana, yani paka tunazaga muana. Kacheka, kamuliza mina chekesha, eti no honey sijacheka, ila na furaha unanifikisha. Bas nifanye mimi niwe wako, nifanye mimi mume wako, na nipe kila kitu chako, sio ziwa nikunyonya ni. We ni wangu baby girl, mini wako baby boy, basi fanya nilege, mana napenda gani kiwa hui.
Niseme ukweli mwenzako napenda unavotembea, itazama mbora kondo kabisa naregea, na na kitu mwenzako natamani kukwambia, nando nakwambia nimekupenda, nimekupenda, oh, oh. Yeah, I love you mama, nimekupenda, nimepaka jamaa, nime sijeno na kicha, nimekupenda, iyo yote shida.
Baba Lesh,
nimekupenda,
sina kitu ntunuku tukajoy.